mina ngiyokumshaka ngoba mafuna ukwazi ngami awudingalezi nkuphe konke kwami ngina ngiyozamaza abanye bathi mina ngiyokumshaka ngoba mafuna ukwazi ngami awudingalezi nkuphe konke kwami ngina ngiyozamaza abanye bathi mina ngiyokumshaka ngoba mafuna ukwazi ngami awudingalezi nkuphe konke kwami ngina ngiyozamaza abanye bathi mina ngiyokumshaka ngoba mafuna ukwazi ngami awudingalezi nkuphe konke kwami ngina ngiyozamaza Ela asisi tu, ikabeka prato, eso weto tu, tinasha islolo. Ela asisi tu, nende poneka prato, eso weto tu, tinasha islolo. Ja.
and are now listening to the Sinful Session and Skisha Edition, mixed by my boy Stud K. Stay tuned and keep it locked.
When I'm a kid.